be studio tamani de mankana anteri chifiu aniula ou bismila studio tamani ka dimashi kuna funi keneuka neto kwa eseta derani nu atu juli de bia atu kanju membi
kan fo eteno aisha yeredne
alors muni biga bore kono bi
aiwa aisha amba dam nani mie oye kalanta ou yesa samba fla ani muga samba fla ani mugan kele kalanta ou obina dam ne tarata do janvier kalot le duru anga bitar ku bena kuma faleme bareka kinyiba ka ofe no amba kunche ni farikolo nyana je kibaru ya uye
Atu san bafla ani mukan san bafla ani mukani kilin kalanta ou kumbol dalu no kabla tenen na janvier kalo kile nani san bafla ani mukani kile nga bora do kokoro kabla tarata la janvier kalo kile duru san bafla ani mukani kile kalango nyema ufe
kosebe aisha nasoro la kalande ndo koni la beneno kalanta inkama ani kubena la kana fero bato coronavirus konna la demaso koni ajira kafoko olu joroneno kosebe ubanyini jamana fe uka kalanta uka bo adokokoro
wakalanso nyema do fene koni uli ayira kafoko lukele nuka fere bela jirin siki senka yasa kalanta ubese ka ke kanya chugo mina ka beni bane kumeli fere ula batolie ni ndoko ku minima ale la bena kalifa guita fe
nyine lekol uli bena ke coronavirus bana okumunde konana lekol de noko kulu la bene no kata kalansola do ere ayira kafo ko bana kumbe fere kulu la bene no ka olu matrafa
ase proteza
na yere la kana amesika bana nkele
gabriel damne ne koni bika awali ya usabati
awo kalansola jeli bidi ambema nunda tukuna
L'école d'enseignement d'au fanfe, né Joronakoi, Kada Bananka, ou Kokubanin l'école Konyanaboba au fait, Kowati Minkofora l'école Takama, ou Kaseko Bo à Dorokoro, Abiba tout Sidibe, Nale l'école de Masai.
Akadania Randon Kakalame, coronavirus Koenela, Nukusiraka, la Tanya Fedoni, Obejan,
Kalanso Don Yamo Fana Irakafo, Kulu Kaleno Kalabon Sabati, Walasa, Feremun Kofora, coronavirus Kalelikama, Lukaseka Matrafa, l'école Sola. Madame Kone Abiba to Kone lycée ba Aminata Diallo proviseur do
très compliqué
on koni minan be ambulu ya mi beke katige uku nga umanchia ameka an jigida an anyema udeka lokera atima be soro ambulu
hiérarchie
directeur d'académie chama irakafo konyine l'école beta janvier kalot le nani ni yele mama douala
atuni ayasro samba fla animo kan koni gelera mali chifin chama mbulu u koni kilen ka jigi bada samba fla animo koni kilenka
kosabe aisha owa okum kilen kona la ubanyi ni jamana nyema fe ukabarada chama kunyini shifi unye yasa ubeseka uma kwenye usoro tuko ya mina.
Anifanaka lakana sabati fukatase kovilibana alekele lima jamana konana. Anga shifi ndo lame minu ye ukumakandi mare mkamba ketama.
Nuko nga la njine bara kudoroni.
Anga bara soro. Puri amese anireta.
Wawa waltko tansire.
Sigiritite malila. Ankli wile nebefemeke sisa malikono.
Aisha, ayera kafo 31 shu katabla janve kalot le folo la protection civil mawye ulika jo biworo aniworo reke bamako konala omi senfe ayera kafoko ma biworo aniduru o banana kelen onitorala
atu ningo niyo kuna foni minu 70 era protection civil nyema uyere konife atu niko 31 december iba foka mama feun ina fo sheuna nyokona
kosebe aisha ga afereboga uya jira kafoko nyina koni ko sani beremake sugu konala bamako yanno
kosebe shifindo ayera kafoko usabute dore ye covid banana koniko do fina ayera kafoko warko gelia be ino fana uye mindi draman mahaman maigama angula
Salon Tarachani Ginete, in a marché better container, Corolla Visico Napskago Lufenado,
the Anglesega, Chessi Boarata Fokemanipola, Meninata, Matemati Duga.
Damfra Badi, Salomaga Fubajanata Jun Salute, Sedara Norat Messaloma, Mer, Warrete Moro, Machesa.
Atu, Alisa, Trantian Coke Bariauca, Nico Trantian Iba Foco Petaru, Ninanquani, Petaru Chiratuni, Ali Asoro, Germania Mokuni, Akon,
Kosabe, Aisha, Nishifin Dobe, Petar Nunuchi, Ajania Dron. Kama doba jira kafoko amanga konbe ulutoro. Anga draman na Mahaman Maiga aka kunafun la meaka.
La dala kola shifi umbe sankura kumbe ni petarnichi ye malikono ya walima jamana werela. Wa petarnichi imbeke alna ya sorofa mauko ko walia yinkanake. Petarni afasuku kachan wa bejen tate kelenye shifi unkunda.
Polisi wala anido wala wako jaga wichi para.
Mangamba ibi joso safe kaminye si sampe. Kabila babao. Ure kadne.
Ewa chijane gama. Pasi ame feti lanjua lenu we.
Ni shifi unchamaya irana kafoko petarni kadu ye do ya foko petarni mankanyere abu. olu tɔɔrɔ kuma tɛ jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni wagati in na
pɛtɛrini ci kɔni mani ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la parce que a ye mɔgɔw tɔɔrɔ
bɔn ni wagati in kɔni na dɔ b'a dɔ dugu posiɔn ma ye dɔ b'u porofite pɛtɛrini ci k'an fɛ ka tiɲɛni kɛ mɔgɔw mun wa
hakilinajigina pɛtɛrini ci yɛrɛ faamaw ye sariyaw ta k'a fɔ ko a kana kɛ ka da kan jamana ɲi be gɛlɛya min kɔnɔ lakana ko ta fanfɛla la
a to an ka bi tariku gafe kɔnɔ an bena kuma falenbeba de kan kayi marabolo kɔnɔna na
kosɛbɛ ayisa a yera k'a fɔ ko falenbe ye maraka tɔgɔ de don min kɔrɔ ye ko ba fitini senegalikaw ka nin ba ɲi a sun be ta futa jalɔn na kɔrɔyan fanfɛla la laginɛkaw fɛ nɔ min be tɛmɛ mali fɛ
nka san o san min ye ba ɲi ye a be ka tiɲɛ ka taa fɛ ka bɛn ni adamadenw yɛrɛ tagabolo ye nin ye sigida ɲɛmaw olu ka jatiminɛ ye kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ an ka seku sisoko lamɛn ni ale ye kɛɲɛba dugutigi ye a ye min lasɔrɔla telefɔni na usman nyalibuli fɛ
laginɛ dugu dɔ de i b'a faama ko lade ani senegal dan ye falenbe ye a bɛ na ni cogo min na tan le mali en tout cas se trouve vers le côté droit dan ka taa kɛ ba senegal ba wɛrɛ de kan o ba yɛrɛ ka bon ni falenbe ye kan fɛn bɛɛ nin bɛ ba kɛrɛfɛla nin na a nafa ba de tun b'an ye jɛgɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ sɛnɛ bɛ kɛ mais ba degɛrɛ bɛ min kan fɛn ɲi caaman bɔra
sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw kan Atu Stade Malien de Bamako ale ni club marocain Wydad Athletic Club olu bena ñogon soro ni araba janvier kalo kile woro san bafla ani mukani kele éliminatoire deuxième tour retour la Ligue des Champions konnana Marocain fino
Aisha match aller la les blancs de Bamako olu ye et marocain chi kele ni fu stade du 26 mars la
Sebaya wal mafla ni bi o beke sabuye katano Stade Malien ye Ligue des Champions africaine phase de poule la Atu ameta jamana ko ka oromina amina ma championnat européen ka il sera classement di amma club ka minu be kinka yani samba fla ani mukan ku kabanwa
kosobe aisha premier league la le temps ani woro konnala liverpool alebe tenka ni kuru bisabani sabaye ni betugu alela o manchester united kuru bisabani sababe ale fana bolo leicester alebe na joro sabana la kuru mura ani konotombe o bolo don tan woro nana albi espagne ka feno atletico ale konne be tenka kuru bisaba ani Durie Real de Madrid alebe joro flana la ni kuru bisabaye Real Sociedad alebe joro sabana na ni kuru mura ani konontonye Bundesliga la samba flani mura kunchera ni kleta ani saba dolantande ye Bayern de Munich alebe tenka ni kuru bisabaye Bayern Leverkusen alebe joro flana na ni kuru mura ani cheginye ni aleni RB Leipzig beka kuru ye kelenye ga RB Leipzig alebe joro sabana na
atu ini chini kuna fununa ama foka ambe dogokun were
na la sonama
ni nebe dan sigi bi shifunga kibaria wala o be saka la mes jotamani kastika www.jotamani.org wala ma ka wala leke fu via moka besabani wono bla besabani flale ni kilenka aw kana tade tuso gena mena sonne